Aí. Aí.
Yazikushoniwe kahle yazibhemisyaka umama uyangifone uthi kushothe amasimende umbiselano uyangihlole lolu thando kudlala ngami ungibiza ubheba ngibiza ulafa bese ngikhipha imali athathe imali ashaye utshani cofa cofa lahlili i-ATM umama umshini ukhale imali Kofakofila sili eti emu mamu mshinu kale mali njalo
Shalom.